Up the dance floor, we bounce that body going down low. The way we doing in a tete mesha, na fanya pia speakers in a tete meka. No, mafisi wana de kutere musha. Jema call me Janice, make a sing like a bae. Tonight we bounce it, we are the rocky. We spin that booty boy, punya kaki. Grab it that rich, make it bounce it. Na Caribbean, cause I know you wanna touch it.
Caribbean, it's a Caribbean, pia kwa sababu ame wanda tu. Na ukinistua, akisiezi kuringia, kada kaina temi just can do. Sidi mjogu come and pull off your bumper, and whisper ina yo hili kusho vile nataka, tukisha elewana, dobase nita anza. Kukudunga zile manifesto za maana, mku nikipima nijue kama pia, wewe umefika ile lewa nimefika. Nikisha confirm them, yago come, close and don't you do after that day our ground. Otherwise, nisha
Caribbean.
Kushoto kulia shika mzinga, shika bia. Bibia, Caribbean, I'm sexy, motumia. Rangi ya mamia, mamamia, na feel vibe. Wataka kunikatikia, apilie, tunalewa ni kama sheria. Niko nyanya bado ninaona clear, shagu uzegie. Tuko high, uwezi kufikia, watableki, tukaachwe, tukishika njia. Kuziseti mta, foise, asha futeza bra, asha nivulia. Zileza, PR pia, Caribbean, sexy, motumia, eh, Caribbean.
Caribbean, I want it, baby, Caribbean.